touch.
Nenga mtu mbali ni shy spy tena toka nimetoa tatizo na nita the problem. Mtoto mzuri kama nandu na mwachaje dilemma. Niko studio na mapishi mpeni mauzui wema. Mtajua mjui, mtakuwa mkui. Raundi hii na kichafua na ili dafu wa mfui. Tukifunika mfunui, washamba msumbui. Yani mnunuliwe pombe mpewe na supu wa subui. The path that I've been through, deal that I'm used to. Dada zako na nilia tu, mafioso inki level hizi utazisikia tu. Watoto na pretend to be thugs na magang. Mucha siku ni drugs na magay. Bata bata pesa zenyewe za vunde bay. Mtagonga mwamba mkithani feri kuna way. Stui mlitoka vipi naona gafla bin vu. Kanza kushika chat naona gafla bin you. Meshindo kulia mikono jie mtaweza migu. Ndumana mefulia faster yani gafla bin poo. Nefanya game dema better than you. Kizazi kipa to rap na leta flavor brand new. Nimechafu kwa damu utasema devil man you. Ha ha, I ain't worried about the thing paka. Nikiwa Kenya na bona sungura King Kaka. Nye UCT Wakanda, Black Panther. Kupone takuwa nguma na hii ni kansi. Daily rap, no sweet talks, anga easy. Wanangu wa kina ndoni mpaka Bronx na machizi. Phone line block, coast ya mangamizi. Meshuka na ya chafuria jangwani si breezy. Kalapina, na bi koko. Bendera na pepea tokea, mi mtoto. Nimeanza fanya hii tangu wa wapajui koko. Nimewafundisha kutembea na bado hamzijui chocho. Loco, international. Nenga mtu mbaya wapeleke habari. Moto wakuotea mbali. Navajoma rhyme kasi ndano kati. Shomba pande kwa okana uza fish yombo. Nikute nime chila unanyonga kitu nondo. Pima wone nava kutapikia mbichi nyongo. Bahari ya laugh na meditate beach bongo. Chagani old motion, mixa mixa rombo. Nimezaliwa bombo, navuka boda longo. Cheni fake dongo, sina damu ya kikongo. Mabraza meni mnalala sebleni kama vyombo. Chia, chikuma. Ha ha. Ibra 50 save. 77 Diamond Dash Double MG Muchicha Makunyanzi Gang, Gang, Gang.